kokomani. Oh, 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 oh. Jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe ayaya jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe jagala tugende nze nawe ee wafe mukwano jagala tugende nze nawe ee wafe kuba mutima guluma nnyo wotoli mukwano kusubwa nnyo jenkukakasa nti ndibeerawo mpaka mubukadde nga nzewo kuba mutima guluma nnyo wotoli mukwano kusubwa nnyo jenkukakasa nti ndibeerawo mpaka mubukadde nga nzewo jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe ayaya jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe kwezijukira olunaku lwe nasoka okukulaba gajjama yakanga malayika omutima ne gutyamu ne gukuba n'amaaso ne gakankana okukulaba ze ne ndowooza nti ngudde eddala omukwano nga naye ensonga ebirowoozo biri ku ggwe mukwano simanyi ndoota nsula gwa ndogootanya ndoopera abakutawaanya bangi nnyo abakunfaananya kye nsaba ffe kwe kukkaanya jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe ayaya jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe wabula walungi wa tugende oh mama mbenawe ayaya jagala tugende wake wange obenange ayaya jagala tugende oh mama mbenawe bambi tongana yambanze bambi tomvamu yambanze kuba mutima guluma nnyo wotoli mukwano kusubwa nnyo jenkukakasa nti ndibeerawo mpaka mubukadde nga nzewo kuba mutima guluma nnyo wotoli mukwano kusubwa nnyo jenkukakasa nti ndibeerawo mpaka mubukadde nga nzewo.